Bwetuba tuweyongeddeyo nga olunaku olw'eggulo eggwanga lyattu Uganda lyegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku bulwadde bwa mukenenya. Bo abakulembeze mu disitulikiti y'e Buikwe bavuddeyo ne basaba gavumenti okulaba ng'ensala entoto okulaba ng'abavubuka bafuna emirimu kubanga abaana ab'obuwala bangi b'osanga mu bibuga ebikulu awamu ne ku myalo okunnonga kw'otadde ne mu bizinga abasalawo okutunda emibiri gyabwe basobole okwenogera ku nsimbi nga kino kivudde ku bbula ly'emirimu wabula era bagamba nti kyekiviiriddeko n'obulwadde bwa mukenenya okweyongera. Hassan Njaka Butala ng'ono alamuza bubaka bwa paalamenti obw'enjeru ategeezezza nti ebbula ly'emirimu eriri mu ggwanga lyaleetera abaana ab'obuwala okutunda emibiri gyabwe.
Chakusaidwa chamanyi fenga district ye Buikwe bachatu senge kamzimu ku district chatinze okweza maka ukakano waka mukenenya nienga atemu nange chechimu kubirese echo che gibula liye mirimu ntibula liye mirimu babubuka nadala abana bobu wala yaba vila koku vanga bata andika okutunde mibili jawe basu vulo kubanga bafuna echiguiza magale diva uno mulanga gwenye ni gwenye kubila government ntiyongiro kubanga yukula kunsonga zaba babubuka nadala kwa wafunile mirimu oboli yao abali mbiko luangevyo evyo kutunda akavozi babirenga babivamu bafune mirimu maizo kubanga venyigi basobola okujja akasente n'ensonga endala yeyokuba nti fenga eggwanga tusanye twongere okubanga tuteeka amaanyi mu kumanyisa abantu nti akawuka kano kakyaliwo era kakyatta abantu.
Peter Chaze ye kansala akiikirira eggombolola ESC ku lukiiko olukulembera disitulikiti y'e Buikwe era nga yamyuka omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Buikwe ategeezezza nti ekyetaagisa mu biseera bino kwe kulaba nga gavumenti eyongera emisomo egy'okugya abatuuze mu bwavu ate n'engeri y'okwekuumamu akawuka akaleeta mukenenya. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Buikwe Alan Katamba asabye bannabuikwe okwekuuma ennyo obulwadde buno.
Eri buli muntu twongera okubakubiriza nti mugende mu maaso n'okugenda mu malwaliro gaffe tusobole okuba nga twekebeza buli omu amanyi kw'ayimiridde ate oyo yeekebeza ne bamuzuula nga mulwadde era tumusaba akkirize asobole okuba nga asobole okutandika eddagala kubanga eddagala gyerima kuma malwaliro gaffe ate nga yaweereere. Buikwe y'emu ku disitulikiti ezirimu sites nyingi tulina abakubi bangi tulina islands nyingi ate tulina n'aba business bangi ababeera mu olukuba eddene eritugatta ku Kenya so ekyo kitusa mu mbeera y'okuba nti entambula y'akawuka mu Buikwe nene esinga kuba naffe abalala.